magaram lit iwodi e berbere wite magaram e fulfulde bi en laami ardido rewbi no wodi magaram gondo hadda laami do no wodi magaram ko samaria magaram oni nabi en laami de samaria di konko laami rewbi
magaram ake cewa
dun won golla magaram on nabi en laame
ita take de incin en mata
kuma ita laami rewbi de samaria di senedo wari no hidi dewla debbu kabu ayoto taku e mudo saini kalena magaram nabi en laami kan haldata e debbo on de se suka debbo no fu ayoto ta sago be makko gandemu um bonaino magaram ono wodi dawla sanmi o mo jogi dawla rewbe rewon no jogi dawla makko de rewbe lataaki gombe cankitiidi ne wawa haldure debbo kabu tewe yi ay magaram on magaram gondo hada laamu kehol sawar laami do on fu do fi rewbe konko ewoto dum o mo jogi dawla laami do on laami do no jogi darja makko konko magaram o mo heedu hakkune rewbe be e worbe en goddo mo wonni de hoggo laami do magaram on don baato laami do hani wala e cuudi mudum konko hollota dum dun saabi de laami do no hude e makko wakkati fu no wonni de suudu laami do
kina shiri ke da jakadiya a kullum ma ke ci a dakin sarki
no ne watta ko wi e laati ke magaram na ronte non ya
magaram
wana tawagal no rewbe ka en kawratu cubo magaram de no wawi tawe ono yi ono yi be fu be tawta rewbe subo moyi on e bi a o men ji latu magaram
babu gado
magaram o endan no heddi fa hande
ka yanzu har ka
wanda magaram on wala inda gon watta nokku magaram no e president wadan e samaria to president on ni e dawla magaram sabi goddo no wawi imu fi mu hello magaram ni se hali den wala fu bawudde halde e mudum magaram o hande yekitama
amma manta shi